Yeah, Big Glunia, Jesus on the mic, Jaco Jeez,
Kikita the Pro.
Play this record as frequently as possible.
Many go flash boy, so many flash boy. I'm not the same with the levels, I'm in the next row. Vesi ni nako so sako so siko pesh bro. Na roundi hii ni mpaka dadako atongeza less boy. Nona mkitu chola bila pencils. At least okay, si umi kamera kwa dancers. Bring the game close, I'm in the main road. Got the flows and swagger, few the pain, I got the main dose. Ulikuwa wapi those days, ushakuwa kwa chati na fame. Ushakuwa chuma chakavu, ushakula ngapi cocaine. Mira teacher ne kuficha pindi nkua na chaki na pain. Mira teacher ne kuchola laugh na waka kama Sijua ni kupe nini chungu old time. Tachagua mwenyewe kipi chungu kunja. My life is too bad and never awesome. Nakula kwa jasho sio vijiko tena. How come life too bad and short? Siwa too late and soft. Better be humble, atoda kitambo so pull up your socks. Usegeme somebody's gonna take you up. These niggas ain't gonna wake you up. Ujuzi ni hella man. Usishi kwa kuiga masela. Mabella be better than life ni movies or trailer man. Salute my niggas in Lebanon. Nachotaka ni party now. Wanataka ni date wa. Bola kuishi na nyama. Takupata nyama upate kula. Nasitaki mnifate now. Amnipata mkate how. Pambana na yako changanya mat. Isiku wa wonder how. Get to know. Living is a hustle. Why you working don't you know. Sitake what you want. Take what you deserve. Bataka kidogo na save. My weapons all as I'm brave. Ziki shayo na cave. Then issues ni kama the vessels. Wana pika issue. Unajeta tissue. Ukama the totals. Ukama na visu. Ila novo missus. Utopa na issue. Utopa na levels. Kumuza kupipu. Siliku ta chifu. Obala nusiku. Obala kama devils. Gani kila siku. Gani kila kitu. Baga ila siku. Nangama the vehicles. Squeeze mziki pata kiki butuwa. Ukitaka hiki chukua. Na hisku fit you na jua. You got me. Na naitwa ziki sumbua. Na kupa jiki chukua. Na haita jiki kunjua. I'm coming. Niggas, goja ruwape feedback. Yes, still nataka feedback. Na wumiza ndonga kwa mafit crowd. Vitu vina nyongwa leta rizla. Ish, aye, sije testi korabo. I'm on the peak guy. Wona ndika mwezi mzima mintafanya freestyle. Please smile, sije kutest uta freeze. Meanwhile, unakuwa kituku kama rakati za feed style. Sina time na cheeks tu zimiane. I just wanna have a kiss from my money. Just wanna peace with my mama, eh. Rest in peace, baba, eh. My dream is to be best in this, bada, eh. Rap the one chinje ni kufe. Kuni kutambinda usiguse. We jaribu mbilinge lishushwe. We jaribu mpinge na usutwe. Sona kupa joto kari sana. Use it very fun, hi. Kuna typing a mini mfano, hi. Ni mimi, believe me. Sono kishindana chajabwa na shinda. How come? Jichanganye nkuvunje kama moi. How we farm? Jesus on the mic, boy about down. Level ndefu sana mpaka nfike mauzo. Platinum kausha. Ziki utatungaza, usha tupausha. Snitch behind, look at me. Whenever bouncer. Tufari so lazima nwe na bouncer. Vikwazo na encounter. Fraa nilio nayo nani tampa. Natoa smile. Na cheki chini. Kionacho wewe tofauti nkionacho mimi. Natoka bush. Na rudi mjini. Nafika booth at the beach umenchola mimi. Nikitoa shade na mix, miss piggy dry. Na natoka kwa umastinji nika touch the sky. Nadhani keeping a film and I'm feeling high. Na hii ni real so this in feature ucha zai. Kunguru na uhulu kufly. I'm black, you don't cap my vibe. Ushulu na udulu kabulu. I'm like, niko huru wa mic. Okay, let's count it. 7, 8 and 9. Wote, siogope, atalipa gaze pak shine. Uwame napenda watu wote mfly. Why kuna vitu ila watu mkai. I'm jai kwenye city, why kwenye maslime. Natanguliza white black, kana baka baku. Jumna mpakas, baby mavi Dubai. Let me talk fact online. From the black skin to the black mission. I know what you think. Human being, listen. Mfalo me kama me. Swazin please chicken. You kama sis. Ni kwenye njola Israel. Jesus on the mic.